Ichikope chalenga chine konse konse. Yona nechisabi ichikalamba. Yona 1 verse 8 ukufika ku chapter 2 verse 10. Aba alimubwato bayipwishe Yona abati finshi wachita. Aba suike okuti alevu tuko kufuma kuchinso cha kwalesa. Nabo elevamu ipwishe okuti finshi twala kuchita pakuti bemba talale. Elio Yona asuike okuti mposeni muli bemba ninjishibwa okuti ninendufu yenye ekilengere okuti ichipupu chise. Abantu tebalefu okwipa Yona lero ichimwela chali kulishe. Eicho bamuposele muli bemba na bemba atalele tondolo. Lelo Yona tafuile mumenshi. Loleshe ni pachikope. Ichisabi ichikalamba chami nine Yona. Aikele munda ya chisabi panshi kushitatu. Elwe chisabi chamulukile kunse kumulundu.